Kulonda cluster mbo malandino komu ili kulondoloza nchito ya ntukula bakomu ndondo mekwe mine inakazikitidwa ndibo malamalavi nicholi inga jojebe taumpavi kwane teta kulijuwele ngelo jano ponzila msukuru chukuchuluka kwa maso kujebeta kunye nchera kwa ntupi debiwi kulondoloza mautenga omwe antu amene alibandondo mekwe ya ntukula bakomu akala kulandila kwa maso kufuna kuziwa mwe mautenga wa atandizila nchito mene ya ntukula bakomu akukonza programu inda Development Broadcasting Unit DBU tambya MBC yokonza ma programu achitukuku ndipo akutipatsira ndabo malamalavi mogwirizana ndi UNICEF kudzera project ya Social Protection for Gender Empowerment and Resilience SPGEA ndithandizo la ndalama lochokera ku European Union ndibo mala Ireland. Mautenga anjo mwe mwakala mukulandira okhudzana ndi ndondomeko ya ntukula pa khomo.
Ine dzina langa ndine Patricia Malunga. Malangizo ame timatatotika ndirandama zimeza ntukula pa khomo. Samakhala ndirama zongosewelesa ayi koma zikhale zopindulira pa khomo.
Dzina langa ndine Edina Mose ntukula. Anatiuza kuti tikupasani ndiramazi muzikasamala. Komaso muzikathandizira ana monga mbale zakudya komaso kusukulwa ana samagone ndi njala. Chifukwa aguna ndi njala kusuku sazipitako.
Zina langa ndi Evas Katumba. Ndrama ya ntukula pa khomo monga mwa zina lake ndikuti tikayilandira sizoti azibambo feti zikamwera muwayayi kuma ndrama yo tizigwirisa ntchito pa khomo patu kuyang'ana mavuto ana amene amapita ku sukulu ngati makope zikwama ndi kumapeza sucha kulia chokuti akamapita ku sukulu azitha kumadya mama waphala kuti moyo wawo uzikhala wamphamvu tsiku ndi tsiku kuphatikizaso ndife makolove.
Zina langa ndine Melalani wochokera mzi mwa Donda. Amatuza kuti ndrama zimene tikulandira tizigula ziweto tizikhazika pa khomo komanso tizilipira ana sukulu kusekondale timazigwirisa ntchito motero.
Zina langa ndine Blessing Zimbona chokeraso muzi mwa Donda wandawo imene timalandira kukhala mabanki khonde ndi mwina ithu makhala yambiri mukugwirisa ntchito kwa masiku sochuluka ndi amati pasama uthenga olowawa za umoyo amenewo kuti tizikhaso ndi ukhondo makomo mwathumu ngati inabe zimbuzi tikumbise zimbuzi timangisire ngati inabe nyumba yabwino timange ku nyumba yabwino kuti no tizioneka kuti timu ntukula.
Ineyo dzina langa ndine Catherine Tyson wa mudzi mwa Donda tiye chekucheku. Malangizo ake amatipatsa kunena kuti ndalama imene ife tikuyilandira tinayenera kukayamba mabusiness ang'ono-ang'ono ndi cholinga chonena kuti mwina mtsogolo muno antukula pa khomo atati atisiya ifeyo tidzakhale tsogolo athu likupitirirabe.
Nanga mauthenga amenewa ama kufikani munjira yanji.
Dzina langa ndine Fena Simbani. Mautenga amene wawa amatifikira kuchokera mawili sosena siyana ngati kuno kunenu tili ndi Neno FM MBC kuli Radio 2 komanso mazilangizi yathu amadzipereka amatifikira kala steneli yonse payokha payokha kufotokozera uthenga uno uliwonse umene wafika kuti mamembala ngati ife antukula pa khomo tiulandire tugwitseso ntchito moyenera.
Kodi mautenga omwe malandira athandiza bwanji kuti ntchito ya ntukula pa khomo ibiritse mioyo yanu patsogolo.
Ine ndine Edina Mose. Pakhomo panga ndimene zinalili mbuyo ndipanopa tikusiyanisa. Ndama tikalandira tikupanga mwayenerera monga pakhomo ana adye ana asambe ku sukulu.
Zina langa ndine Blessing Zimbona kuchokera muzi mwa Donda tiyeche kucheko. Tisali mtukula timapanga zinthu mwa chibwana. Mina tikapeza ndrama ija kungogwisa ntchito mosayenererayi. Tikukamika kwambiri fwa chamauthenga futi tukutuku kama komomo. Mwanga tineo nalibe nyumba kwa mojaka chinocho ndakwanisa kumba zidina kuti mwina ndimange nyumba yoonika bwino pa khomo panga atoyera amene wamakhala kuti ndophochoka koma chifukwa cha mauthenga amene amabwera zatimangisa kuti ino matoyo aitu akhale abwino inai ndi ana ang'ono-ang'ono kuti mwina samayenera kuti angapite kusukulu mapanopa akukwatisa kupita kusukulu mwina wa private.
Ine mai Catherine Tyson wa muzi mwa Donda tiye chekucheku tinali mwai mmodzi amene nali mai otsalira kumbali za mabizinesi koma panopo chifukwa cha ntukula pa khomo ndikudziwa kudzimira pandekha kupanga business komanso kusindimadziwa kukhala mmagulu monga mabanki komano panopo ndaphunzira kukhala mmagulu ndimakaoda tizinthu monga ngati tizovala kupyolera mu ntukula pa khomo ndika gulisa tizintu timetija ni matha kupeza ndalama yopita na yoka share komano kudzaya kuma share komweko ndi mathaso kupeza ndalama yoti mene matha kutithandizira ku chakudya kwa tsiku ndi tsiku kwakuti moyo wanga ineyo ndi moyo osinthika
ine ndiniska mwamba kuchokera mudzi mwa Donda cluster Donda kwa kubwera kwa ntukula kwa kokomo kwa tisintha kwambiri ineyo ndalama zimene ndakhandi kulandira zanjithandiza ndithu kamoyo kakoneka kusintha ana kusikula ambita muvutikira ife kamba kusowa ma uniform kusowa chakudya amapita modula dula kumapanopo tsiku ndi tsiku akupezeka kuti amapita kusikulu komanso nyumba ndinalibe panopo ndinkati mwapanga program ya nyumba yakuti chaka chimene chubweraji ndikhale ndita ikoma zinthu zatsako ndizochepa ndithu masomphenya anga kutsogololo ndikulakalaka ndithu kuti ndirakhandi ziweto zokwanira bwino ndikukhandi chakudya chokwanira kudzera mprogramu imeneyi.
Dzina anga ndine Patricia Malunga, muzi mwa Donda. Amatiphunzitsa kuti tizithe umali mwa masamba, zidya zinthu mwakasinthasintha. Anathu mmakomwe analonyenjera, nthu anali omaonda, koma pamuraona anathu ndiyayi kathazika bwino, chifukwa cha zimene azilangiza anthu akumatiuza. Tikakagula kasomba, tikatchewa kampiru padimba paja akadya, timafura la 50 kwacha, tsilumene lapita. Mene mwari kuthamanga mabizinezi, cholinga kuti anadya tisamakhala anthu ovutikayi. Sikulu tikumalipirira kusizera mpologalamu imeneyi. Ndinalibe nyumba, ndinagula malata anga ma 12 feet 11. Kuti tsiku lina ndidzaone choloza.
Dzina langa ndine Felina Simbani. Uthenga wasintha kubanja langa moteli. Ndimakwanitsa kugula uniform, ndakwanitsa kupereka ma school fund yawo ma 4000, komanso chakudya cha tsiku ndi tsiku. Mamawa masana madzulo anawa akudya.
Kalandira ndalama ya ntukula. Pesani mwayi wolo wa magulu. Obwelekeza ndi kusunga ndalamba. Mupeze mwayo chulu kitandala.
Mukuvira ndi program ya ntukula pa khomo yomwe akukonza nda Development Broadcasting Unit DBU ndipo tikulondoloza mothenga omwe anthu amene ali pa ndondomeko ya ntukula pa khomo akhala akulandira komanso kumva momwe mothengawo athandizira kupititsa patsogolo ntchito imeneyi. Dero tili ku Donda cluster tiyeche kucheku mboma lanenu nanga ndi mavula njomwe mwakhala mukumana nawo pa ndondomeko imeneyi ya ntukula pa khomo.
Ine dzina langa ndine Mai Catherine Tyson wa mudzi mwa Donda tiyeche kucheku. Ndalama yomakhala yochepa komanso malandiridwe a ndalama akumakhala ochedwa pakumapita miyezi ingapo ndalama tisanalandire.
Dzina langa ndi Liz Kamwamba. Mavuto amene tikukumana nawo mamemba a ntukula pa khomo ndi kusalidwa mudzi ngati zolandira landirazi amatisala kuti ati timalandira ndalama zambiri. Tikalandira ndalama zija pamakhanthu zoyankhula zambiri mbiri zokhudza zomanena za ndalama.
Ndinanga ndine Chifundo Chigona wa mudzi mwa Donda tiyeche kucheku. Ndalama zikamalo wa mafoni anthu ena ambanipidwa ndalama salandira.
Dzina langa ndine Gift Yohani kuchokera mudzi mwa Donda tiyeche kucheku. Tumati tikamva kuti ndalama zalowa mafoni tikati tifuse poika nambala ngati ya chisisi ndalama zija mapeza mwina mulibe kupita kwa kakupeya chakumeti ukatenga ndalama kuja kuti mwina tifufuzire tikapita mapeza zoti zapezeka ena mapeza zoti sizinapezeki.
Anthu wa afotokoza mavuto osiyana-siyana omwe akumana nawo pa ndondomeko imeneyi ya ntukula pa khomo. Kodi nanga komita akudera muli ndide manga zotani pa zomwe anthuwa afotokoza.
Dzina langa ndine Frank Kabambe kuchokera mwa Donda. Anthu ena akumakunda kuiwala mapini manambala chisisi ndiye akumapeza ndalama zija zalowa koma kuti akatenge pakumakhala ntchito kutino alandire ndalama zija. Ena akumapezeka kuti anawo mwina kupeza kuti foni yawo mwina kuwapatsa kayanawo kupeza kuti mwina kuwatengera ndalama.
Amos Tandilanga ndiwo yanganira ntchito ya ntukula pa khomo mboma laneno. Ndiwo yanganira ntchito za ntukula pa khomo mboma laneno. Ndemanga zano ndi zotani pa zomwe anthuwa adandaula.
Ntchito ya ntukula pa khomo ikuyenda bwino magawo ena ndipo ikukumanaso ndi mavuto ena. Mwachitsanzo anthu ena kulandira ndalama akulandira ndalama. Ndalamazi amene akumalandira miyezi iwiri ine yonse koma nthawi zina zimatha kutenga mwina miyezi 6 asanandire ndalama. Mina anthu amalandira ndalama pamanja timakwanitsa kumaliza kupereka ndalama mwina amasuku folo koma apapa zomapezeka kuti zikalowa mufoni kuti anthu afike kwa agent akatenge ndalama tikumakhala ndi mavuto ambiri tikumakhalira kukonza mavuto mwachitsanzo anthu ambiri masimu kada amene amene ndalama zawo zikulowa amapeza kuti ataya ndoti pakufunikaso akakupea mukonzera account ina ndalama zozolewe mmene mucha tivomere kunena kuti tikulimbikitsa technology koma misinkhu ya anthu opanga nawo technology ndiyo mwese sikuyenera zina zokhudza maphunziro ambiri maphunziro awo ndiochepa ngakhale tifotokoze kuti muzipanga chonchi chonchi amapeza kuti anthu aja akumakafunsa anthu ena amene ayandikana nawo mwachitsanzo ena anichipepera chawo chomwe analembaso pini yawo kuyilemba kuti pini yanga so anawo akumapeza kuti apita akatenga ndalama zija iwo ankumadikira kuti ndalama zitani zero wa mufoni zimenezi ife zimatikhudza chifukwa sizinayenena kuti munthu technology imuzunze asalandire ndalama zake ifo takulephera kumvana nayo pamene timapereka ndalama pamanja mabanja 3247 amene tinalowetsa kale pa ntukula pa khomo amalandira ndalama ndifotokoze pano pakuti mabanja pafupi 291 pamenepo ono cholinga choti munthu jadzitukuka sichikutheka pamenepo ono cholinga choti munthu jadzitukuka sichikutheka
nanga pankhani yakusalidwa makamaka pachitubuko chakudera kwa anthu amene ali pandonomeko ya ntukula pa khomo alangizi muwathandiza bwanji anthu amenewa
dzina langa ndine Charles Wiro ndine modzi mwa alangizi amene timathandizira nawo mprogramu ya ntukula pa khomo kunene district council njira zomwe tingapange ngati azilangizi kuchokera ku council ndi kutha kukambirana nawo bwinobwino atsogolera mmadera mwathu ngati mafumu kuwafotokozera zakufunikira kuti anzathu azapatsadanga kuti adzitenga nawo mbali pa zochitika zambiri zakumodzi kucha chifukwa nthawi zinaso zimaoneka kuti anzathuwo mwina samatha kumvetsetsa bwinobwino kunena kuti nchifukwa chana anzathu ali pa programu yantukula pa khomo
nanga awethnet finance omwe amaleka ndalama kudzera mndondomeko ya kakupei mboma la mwanza ndemanga zanu ndizotani pa madandaulo omwe anthu akudera afotokoza
inerex ndavasowa district business development officer kakupe wethnet finance usoonena kuti anthu akumatenga 6 months kutino alandire ndalama mbali imeneyoyo ndi anzathu aku local government chifukwa ndi ameneno amatipatsano ndalamazo kutino tiapatsana mwachitsanzo pali ndalama zina zimene zalipiridwa po mpanozi zimenezi kunenda kuti zatengano 6 months koma ndalama zimenezozo sizoti achedwetsa ndi akakupe ayi komano akakupe amayembekezera ndondomeko kuchokera ku local government kuti awatumizire akakupe acha kuti akatera akakupe acha amayambano kupangano space kwa anthu acha tikabwera kumbali ya masimu kadi ndizoonadi kuti ndithu ambiri masimu kadi awo anawonongeka maka chifukwa chonena kuti anakhalitsa kusagwiritsa ntchito ena anabulokabuloka anthu amenewowo tinaakonzera mbuyomo tinali ndi kavuto ponena kuti ambiri analibeno mafoni koma chifukwa choti panali programu ya ngongole antukula pa khomo ammapatsidwa mafoni pano panthu akumatenga ndalama bwinobwino popanda vuto linalilirose technology inayi ikuvutabe kuti ndithu azimvetse bwinobwino ena akumvetsesa ena sizikulepherabe potengera kuti ndiachikulireko ngati azigogowa zikhala bwino kungoti chinthu chingamayamba kumakhalabe timavuto tina kuti anthu achifike poti pochizowawera koma ndithu anthu achizowawera
cholinga chomwe bomo linakhazikitsa ndalumiko ya ntukula pa khomo ndichakuti lichepetsewo mphawi kuchulukitsa chiwerengero cha ana opita ku sukulu komanso kuchepetsa kunyentchera pakudya zakudya za magulu sikisi kodi kudera kwathu tikukwanitsa zimenezi akukonza programu ya development broadcasting unit DBU nthambi ya MBC yokonza maprogramu achitukuku akutipatsira programuyi nda boma la Malawi mogwirizana ndi UNICEF kudzera mproject ya social protection for gender empowerment and resilience SPGEA ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi boma la Ireland ndine Mercy Kayange.
Zama ofugula ndi manja kasulilipo kama ilitukuke tukuku.